Oh na na na. Oh, DJ was again.
Jibi,
are you okay? Suna ona unashanga. Na hapo sina nyumba wala sina motoka. Oh oh. Napendeza na kunga. Nanukia manukato utapigwa na butwa. Eh eh. Naridhika kidogo nikipatacho. Napiga kazi suna jiwa tumeumba kula kwa jasho. Oh oh. Asa weendelea kula kwa macho. Nakunita bosi chondo kitu kifuatacho. Bona bado, bado, ujauna bado.